net dalulin ninyo. Emirembe wange jagana oluyombo nkera kumachanga na kubya pulani bwe kutandikako nyombe nawe atalina nasobi
www.djericom.com.